Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi toru te kaumāwhā, exercise 34.
Whakarongo ki ngā kōrero nei, kātahi ka whakautu ai ngā pātai. Listen to this dialogue and then answer the questions which follow. This time, there will be no model answers to the questions.
E oho e pita, maranga, kuariri te kai. Kia tere.
He aha te taima, pāpā.
Hā pāhi I te rima karaka. Kua tūreiti tāua. He aha te taima I haere ai koe ki te moi I te pōnei.
No te iwa karaka. Kai te haere tāua ki hia.
Ki te rapa, me kau hoi koe I te atane.
Nā wai ki me haere au.
Nā tiki, nāna I wāia mai ki au I nāpō. Ka haere tāua.
Me haere au ki te horoi.
Tahi.
He aha te taima I oho ai a pita.
Rua.
Kei te haere rāua ki hea.
Toru.
Kei te haere apita ki te aha.
Whā.
He aha te taima I haere ai apita ki te moe.
Rima.
Nā wai apita I whakaoho.
Ono.
Nā wai waia ki te pāpā o pita.
Fitu.
Nā wai ngā kai I whakareri.
Waru.
I mara ngā pita.